your music, baby.
Chanchara.
Be fresh, boy.
Defender, kuludi ambleshe, sasanda sha slender, si atu ogopi kesi. Kanyaga tamba, moto ni bala, waka waka, kwenye kiza kinene. Wana foka foka, tunapiga masebene. Washa kulupuka, kwenye msitu wanyika. Bado mwana umena ungurume, ani na wasika. Kuna fazali na, wana kubali zizi level, zizi level ngum. Nazide piga bao, survive, survive, kwenye majangwa. Kuna afaza, atunaga nungwa. Come back, back in stage. Tuna hang over, chani tuna maplek. Tuna maplek down, kese kuna figure ching. Lili na wang, nyonga kata. Vuta, kibiza, kwenye utata. Wanasababisha, tuna polish. Tuna futa, yani ha.
Okay.
Chuma kindo wake. Chuma kindo wake. Chuma kindo wake. Chuma kindo wake.
Marina Luka, tumetupa kata mbele, futa mbele, cheza sebene, weka wezele. Yonga, zukusha, kata, bambia, kuna kushanga, ainaga kuzuba, watu wane sanga. Kuna jitu nigesta, ubeze nigga, tell me fire. Broke my line, watu wamekaya, wana kubari, umziki ni atari. Tumetoka mbari, lili freestyle, baka mashari. Wanasema mbona wendo king, lakini sose. Now a bigger 10, 10, 10.
Va,
blue!